Kaisoka munge nkero tabala Kale bwentyo ngenda n'omulembe Ate buli ogujja ndeta yebipya Endongo jenkone zinya n'omukadde Ate nokuba kapotu sula tunyenya Nekubira malasi Mbonga na bakapo kati Bampita muyaye Bampita mulasita Bampita mugwenyupu Bampita malaya Nze nenonyeza sente Nenonyeza mali Ezange zijja mukudigida Abaseka nga museka Nsima babagenda n'omulembe Mugende mu maaso tewali muteru Bamama bagenda n'omulembe Buli kisera boba leta yebipya Keyenyiriza nabera kumutindo Abamuteka mukasi bote babula Bebatu setinga tutandika okulaluka Byengera bya mungu byabaze runo Batu bipinga tutandika okutama Abayine nkukati bali ebide Bambala obupala obulagama kudde Omwana nanyenya kabina ne kabanga akanagwa Banyenya obubina obwogera obugambo Nawe nkonako nkulaga essanyu Lwaki tonduku Lwaki tondavu Lwaki tompenda Kankunyenyeza eddina Tulabe buto bw'ekigambo gwe Biringa bya mpaka kati we byatuuse buli omu anyenya akabina ate kasinza munne Atayina akabina empale n'agitipa Naye n'omulaba ate gwe ng'anyumye nnyo Mwatu n'agitipa Era n'omulaba ate gwe ng'anyumye nnyo Bayambala ssebo n'atasika mulenzi Ng'anoonyaayo akakana asikiriza era Bambala obupala obulaga ebisambi Omwana n'akumasuliza nawe n'otegeera Masu
Ebyana bigenda n'omulembe Zine empale zo zakutuusa maddu Tewakyali mubi kati balungi bonna Mwambala okusingana ndaba ebiduuda Mubalekese Abaana boolese mmi Leka boolese figa Kubanga gwe mulembe
Mwana wange gw'olinga wabya banno Ekyambalo kya gomesi kyo kigunjufu Kajibe mikolo jo n'egisinga Owa gomesi watudde tewanyomebwa Owa gomesi n'empalo basanga Ebitiibwa biba byawufu Kiweesa n'omukyale ekitiibwa nanana Kyawula ab'obwerere n'abafumbo Mujja kulya nnyo mmwe ebinyogoze Nze tali nsaaniika enjirya nga yala Enfufu w'eva eri emmere bw'egiyingiramu Kale lwaki eyo terumire Emmere nsaaniika obulungi n'eggumira Tefaanana maana gaze si byakulimba Mugira mugindyako eyo Balafu zammwe mundyeko ezo Z'ekyambalo mpagira kya gomesi Kinyiriza ekigambo mukyala mukiwe ennyota Mbagambye mukiwe ekyepe
Muze inze nkunyumiza ki Kankunyumize vino dalula bw'omuteru Wano juzi valentine yawedde Ngenda ne kinange mu biki tunywemu nsudde mu koti tayingieko ne munange komesya yemu munange twasemba olusemba n'omwenge gwe nagula gwatulemu okumalamu nga nti buli gw'olaba azze ne munne ayambadde mini n'empale zakatifu mmwe muli abatudde bayiguluza nava ku maama w'abaana n'entandika okunuuka ng'eno bankuba bimyaso by'ebisambi wamma natunula na samaala maama w'abaana kyamuyisa bubi naŋŋamba tuddeyo n'olulimi olw'obukambwe ennyambala ffe bwetyo neetulemya twaddayo kale teryatesa na munne ensi bw'ekyuka bingi n'ebikyusa empale kati gwe yeri ku mulembe yeri ku mutindo mpale mwattu yeri ku mulembe mwambale mini abakyala mwambale mpale mulage mini wamma mutulage ebiwato
ebyana bigenda n'omulembe zine mpale zo zakutusa maddu tewakyali mubi kati balungi bonna mwambale okusingana ndaba ebiduuda mubalekesebo abaana boolese mini leka boolese figa kubanga gwe mulembe
munyumirango y'abakyala muli ba mulembe kyekituufu muli ba mutindo wano w'omusike nkugambye otunula n'olaba ng'abakyala basitebo badizayininga fashion ezakabi bazimanyi gye bazijja badizayina bakabi babamanyi gye babeera kati nno bambala balinga ba jamaica bwe batambula bamenyeka kimerika bamaama mukole siringi mufune ate era mwambala obugoye obutukyamula bamaama mukole siringi mufune ate era mwambala obugoye obutukyamula kino kidongo wulira emibimba ndirimbo toluyita olugambo kino kidongo wulira emibimba sawa ya ndirimbo toluyita olugambo esimbi tujja kuba wammwe mutukyamula wammamu abasammula musammule atabimanyi mubipowe mubaleka babimanyi batulage oli muzigo oliraana byakinga byokyamu ye kati mbuuza oliraana byakinkubuuza ekyekikulu byagala alina kumanyi wandisembeddeyo nno taata eno tuleka bakyuma kya muda kitwokya tukowe